SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e whaafafonga ile SBS Samoan. Sa ili nisi mai utala ile sbs.com.au/Samoan.
E tu sai ma faa maumaunga a se faa la potopotonga suesue I Siamani, le German Bertelsmann Stiftung Foundation, I le lua se fulutausanga ua mawai. Na moli mawina I le tūlanga la matia oanga matū faa te mokarasi I le tele o whainga malo I le lalolangi. I atunu ue ovo I le selau tolu se fulu atunu una suesueina, O le ono se fulu pasene o I lato ua I se tūlanga e fesilingi ai, le moni o le faa ingoa I nao ia atunuu o ni atunuu te mokorasi. Na saa unua le taitai o le whainga malo I Siamani, Chancellor Olaf Scholz, o tū maanga te mokorasi, o le tiu te tau ave o tangata anuu I atunuu uma, a toa I mata I tai o whainga malo.
Democracy depends on us as citizens, including those who have responsibility, and we also have to protect it ourselves along the way.
Von denen die Verantwortung haben.
Le saunoanga mailinga ngana Siamani a le taitai, le Chancellor o le whainga malo I Siamani, Olaf Scholz. O vaenga na fua I aile la matia o tū maanga faa demokorasi, e au fia I le saolotonga o faa saralaunga ma faa matalanga. Le ami o tonu ma le manino o awala e whaafoe I na ai whainga pānota mō pāle mene ma fono whaitu la fono. Le sa olotonga e whai ai sa wali te tee e whaali ai o lātou manatu te tee I se whainga mālo po o se whaala potopotonga. E se lau tolu se fulu atunu ue na au fie le suesuenga ma ana sa anoa Olaf Scholz le Chancellor le taitai o Siamani I le whaasala lawina o le Bertelsmann Transformation Index. O atunu au pito mā walalo I whainga demokorasi mo whainga mā lō manino I le suesuenga o atunu o Yemen, Somalia ma Myanmar. Ai le Pasifika o lo I se tūlanga mā walalo le whainga mā lō ma le atunu o Papua New Guinea I whainga mā anga wha demokorasi ma whainga mā lō manino. Na tāua le reporti a awhianga I whainga demokorasi I le teimi o le wha ama I tele le COVID I se fulumana iwa, ma le tūla I mai o taua ma fe vae vae a inga e pein o le osofa inga Rusia o le atunuu o Ukraine, ma le si itanga mā walunga I le taua le soifuanga. Le whainga tā I nisi o na maua mea ai ma le suava I mamā o na o mafuanga I whafoatu o le lātou mawhaia. Na saunoa Bill Brown, o ia o le whaatonu o le Democracy and Accountability Program I le Australia Institute. E whaingo fie o na whaaoa e whaala putuputonga, manisi o tangata whainga mā lō e le mā losi I tū maanga wha demokarasi.
Those opposed to democracy can take advantage of widespread disruption, whether that's war or in the economy, which is one reason why it's so important that democracies keep their people safe and do as much as they can to limit the harms that come from recessions and depressions. We can have a government that provides for its people. Democracies are at their best where they provide for all the citizens that they represent and meet their needs, both in terms of personal security and economic growth.
Bill Brown, le whaatonu o le Democracy and Accountability Program, I le Australia Institute. Na saunoa fo'i Bill Brown I telefoa le SBS. O atunu ue maalosi ei tū ma whainga wha demokorasi. E tele ina maawalunga atu le tūlanga o le soifua manuia ma le soifua fia fia o na tangata.
We do see a trend where democracies tend to be more prosperous and more peaceful than other types of government. It's probably a case of these things mutually reinforcing each other, that when people are well off, they increase their public participation and they have better trust in their institutions, and that these institutions repay this trust with economic growth and prosperity.
Bill Brown, Ole Democracy and Accountability Program, Ile Australia Institute. O atunu upe o Bangladesh, Mozambique, ma Turkey, na se e ilalo ile fatu langanga, ale fala potopotonga le Bertelsmann Stiftung Foundation na Siamani. Ma o atunu nei o lo avea ma o la tau taitai, Bangladesh, Mozambique, ma Turkey, o lo avea ma o la tau taitai, nisi e tele ina pule pule tutu I whainga malo. Ile Third Summit for Democracy I kore e saute, ile tausanga taluai, na sauno aile peresiteno Ukraine, Volodymyr Zelensky, ma ia ta ua le tūlanga la matia o whainga malo o demokarasi I le lalolangi. Pe a oso fa ia e se tasi e tunuu, le tūlanga tūto o tasi ma tū ma oti o se isi e tunuu. E pe ona mōli ma wina, ile oso fa inga Rusi e Ukraine.
Together, we have to make the force that has gone mad come back to the rules and make the rules work again to shield the world order of fragility. It is vital for Europe, the Middle East, Africa, the Indo-Pacific region and all other regions of the world.
Le peresitene o Ukraine, Volodymyr Zelensky. Ai olea se sao o atunu uepei o Australia I le tu leia iluma o anga Matufa democracy.
By using our soft power to encourage respect for liberal democracy and democratic norms, even among our allies, which is sometimes the hardest conversations to have, and Australia can provide financial and institutional support to its neighbours, whether that's by providing advice or monetary assistance to make these institutions stronger and these democratic processes more reliable and consistent.
Bill Brown, le fatonu o le Democracy and Accountability Program I le Australia Institute. O le reporti le nana fa mau popoina e Cameron Carr, mo le SBS News.
Toi fia fa fofonga I nisi tala fa apea? Fa fofonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.